Mana nyirengabo ngarutse imbere y'ubwiza bwawe ngushima nguhimbaza ngushira hejuru kubw'imirimo n'ibitangaza wankoreye nanjye ndabivuze bivuze mbyatuje umutima wanjye akanwa nako kavuga reka izina ryawe rihabwe icyubahiro Yesu Kristo amen urufatiro ruracyariho ntawaruziko twahindurwa bashya ubu tumaze kuba ariwe ibibazo byose twarabimutuye ubu tugenda twenye urufatiro ruracyariho ntawaruziko twahindurwa bashya ubu tumaze kuba ariwe ibibazo byose twarabimutuye tugenda twenye turagushima ko wabaye iwacu turagushima kukutwitayeho uri wowe zanya amashimwe gushima mwami turagushima ko wabaye iwacu turagushima kukutwitayeho uri wowe zanya amashimwe gushima mwami nigeze mbona uwankunda nukunyitayeho abisi turaregurana cyane ariko we ubabarire cyane utaneguranye sinigeze mbona uwankunda nukunyitayeho abisi turaregurana cyane ariko we ubabarire cyane utaneguranye turagushima ko wabaye iwacu turagushima kukutwitayeho uri wowe zanya amashimwe gushima mwami turagushima ko wabaye iwacu turagushima kukutwitayeho uri wowe zanya amashimwe